kosi emi. Ololu femi. You know you always on my mind. I think about you every time. Wako si emi. Yeah. Wendo usingizi. Wendo wangu mliwaza. Naziba na masikio. Hakuna kunipumbaza. Natamani,
natamani masaa
yangerudi
nyuma.
Mimi na wewe,
baby, mimi na wewe, tungejuana zamani.
Oh lo lo lo,
oh lo lo femi.
Oh lo lo,
you know you always on my mind. I think about you every time. Bako si emi.
Chasing
out.